just a kiss, baby. More music on DavePlay.com.
Fananisha kuwa nawe nimebahatika, ukienda mbali watanizika, weupe pobali manukato mimi, nikuache kwa nini mama wewe, wanywe dawa kwini sikuache nyamini, yani wewe na mimi
on DavePlay.com.
I love you, love me. I'm king, you're my queen. Gusto ti de bailando. So quiero a ti para cuidar de mí. Mi achuchuchuchuchu.
Music on DavePlay.com.